karibisi abantu bakera mukora bano bafundi bamere bagikabe njarasebo mwe bampome basaga ugenda nga mowino lera mairungi kafunza mairungi matempi taitane njangwa kubatunzi bengoye emifumba gyowino kyempumu tejiamba nkumu okwata lukumi nomululekezi yengoye sekatimbagula mpale atene adondolo ngenda mpeza mpola kubakati mina satu aterwa butasera siwomera abazambala simanyi tata wabaana yakomyewo ddali mu nyumba yebasene
aanekantunula nambalangoyenamagantuje wabula osobola
nyabye batna free ofuse sonto obana balubale yene bwabalubale lwacha jite mujia ayogere chabanje okusingala nakole ebiswaza mwati omuntu omukulu okuluti ebyekiwere eritali bula lyangwe lwacha owe mulatulia okudde naddala nkanzira yewaffe siisobole tuwakana oli sonto enyambala era gakyoli oba oli mulamu yingiro jjemu ebyo ebikuswaza yangu wako
nettolimba kino wekikola ddengaoli mu nsobi weringa ensonga munambo nonsonyiwa setondya ku kintu kinkoze era sinagwaddala nzannyo wange nkusaba okimanye omwenkanokana okwajja gwe kuleesa akabinja awaka abasajja tukaabava
Thank you. Yeah.